Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Albar supported Leuro Avril Tan Demil says Jenna Yam the Sukidu Studio Tamarin Jotuno or Kabaruji and the Umar Wagano. The Grabo competed with soldiers and France, you pop Taton Kanye, Kedef Itango Bombard Lisa, her lady made in the Dido Kabaruji, Lady France in the Holy Tudio, Ungonga Jati, better soldiers sing up a Kedip Lehem Holy Tita with Waka Joro soldiers sing up the support in Jet on Kediko put the Habad Yotar Nyala Mohandano. Le majjul won lami be force barkan le leedi meedi ndibe kolliti wiide ngodo feki tango waddi dum won le nokko no dirte tasseli to wakande pattino tonde mobilaji mabbe di kaaki wonno le hen mobil gotil yabbi de do bombore ko lami be kollita wiade fa juddine le saha leedi meedi ndi dum won lamo tobe lamo hakkunde jo wakati jono lamo kanye gud murtudo ngod le saha leedi meedi ndibe paami dum won hanbe juddine le rezo ngaji joy le saha leedi meedi ndibe kolliti di do gollidi be ngara adirat won conseil rezo ngaji di kanye fa yotto yo conseil cercle ngaji di le majju fa hande keddoto do wonno ko minisma wondi e wadde lugugol moddo le gallure tumbutu de ko wakkati jono do won kambe wotnaabe gombe tombe be ngadi landol feedu won do boode minisma kaadi be kolitiidu gol do lugugol wala fu ko be jile hen won kabaruji nayri do bangal ndenaago sikrabdi won sembe kabaruji dum jogino do bete hande di batte radioji di fa gasa litinde witan soldats en français taton kanyen kedde fe itango bombore kenyen le saha leedi meden di dido kabaruji dum won leedi français do litiwdi dum gonga jati le ngodo fe itango bombore dum be kolitiwdi won soldats ngat mabbe barmube le hen fa keben famtade kede Muhammadu Samaseku
soldats masiminado o nati le larme le lewru février hitande 2015 le fed temedo joy sappo go obo terangalu akson kanko latto sappo e jo obo mangal pade leedi france masiminabe der leedi mali gilla fuddode wolde mabbe de taton wobbe dun barmi bombore fusile mobile mo be gonno le mudun de o wonno yeso mobilaji kewdi fedde barkan e le badale gallu tesalit dogotoro en barkan be sawri taton barmube be fedde mabbe nabude be gawoton e le talkuru mo oneldi be horajo leedi france françois hollande joti sorrasem be fa sanne dotinaare mabbe yobbe jokka fa hande golleji mabbe faaba fawde e larme mali e kanye pelle oni de sala leedi mali ndi ana hewta hore mum e torraji gube terroriste di kulbunoje dental lehel salde dun buito
le majjum wattunde mobel mabbe ngel yabbe bomborde be kolitiwide barmu fa nawi ngadi le hen won di don barmu le de do barme fu keddiki le hen wakkati joni o be kolitiwide dum hollitita wide wattu joni ko yar soldats ngam mabbe taton kany en keddi le di do bonday sebi de di don barmu so putno sawrede be keddiki le de do barme don kambe lami be force barkan be kolitiwide sa je wattu joni o ko yata soldats mabbe jaddam kany en keddi ila be inditiri nokko barkan yottal nyaloma hande be bibamde 2014 don ko be ngari habade le leedi meedi ndi hitande 2013 don janvier be bi sa je wakkati joni soldats mabbe sappo jaddam kany en keddi le hen kede ko jottina le hen fa gasi don kanko no dirte de Michel Sabatio ko hali do hen do fottitango Muhammadu Samaseku
il s'agissait d'un
mobilage fedde barkan ndondi di kanki gollirde iwdi gaw idi gandi non tesalit le sahal leedi mali beta ko wattu 7h20 won ko mobil gonno do yeso mobilaji di ngabbi do bombore irande fedde mako sayfitade machine binado joni o latto jo obo soras leedi france keddo le wolde gila fuddode golleji fedde barkan min biyan o heddike e wolde sa bombore irade lati sate mako fedde bondereebe ildo dun anda ka tafu so en jettike heddube e wakkati serval de o latto sappo e jo obo ka o jo obo fedde barkan
se grabo don bayne trimi jojo modo hella me bemal an ngal mi noddata phase facebook ngal politi ndiwde murtude gonde le saha leedi meden di kanye lamu bamako wakkar jono be pamri don talkuru hollitondo wiide wakkar jono fa lamu hakkunde joddine le saha leedi meden di dudo talkurebe kan sinnyinde don jango alkamisar inshallah sallam be jabile nokko be koliti wiide wakkar jono don won yimbele bebe ngaran joddinede le rezo ngaji joli saha leedi meden di attebe joddinede be dudo won ko se rezo ngabe fayotto yo ko se cercle ngabe gombe tombe kede kanko noddirte almu ak mohammed do ko halido hen do foccitango Muhammadu Samaseku.
Nous avons au niveau
de la CMA. Gube CMA et plateforme na jogi non anniya rentude subare hejabe mabbe bangal lam hakunde jo. Les cercleuji, réseaux ngaji et commune ngaji e fouf. Ka tiagal dum woni ko min pammi wiide ciadele mun buri hewde dina nafa mun. Sabi golleji amen di taadan fa sanne dum hawnan yimbele hewbe dum. Fay boyata jati min puddan jo inde hejabe amen les cercleuji et kanye commune ngaji di. Dum watta dum do nelabe gube CMA et plateforme kanye lam o. Bangal commune ngaji di woni ko gube didde dentata yewtide buri fouf fasindinde lam hakunde. Je suis
intérimaire au niveau de ces communes.
kedaado leedi union africaine le nokku meedon fa yotto yo leedi sahel ndi holitaami wiyede wakkati jono wi kanko hoore makko ewi no kaldule ko ngada ngal wori dum wonde e yarde yeso pierre boye ya holiti do hono ko laamo bami anniya do no jojjinde hejaabe laamo le sahel leedi meedi ndi fa yotto yo ko gouverneur ngabe dido ngada dum won le réseau menaka kanyi le réseau tawdo no tagal mudu do holiti wi wakkati jono nokkule puddi ma heddo gube de kan daakete dum fo holiti wi wakkati jonan holiti wi kaldule ko ngal an wonde e yarde yeso kede ko haldo hen do foccitaamu Muhammadu Sama Seku.
No constatons tous
le lebbi cakitidi en fuf en tagitike wiide lam o e gube signin we talkurundu beedi mabbadondirde dum sawimini yargol yeso golleji talkurundu fay ko boyali jati suudu battirundu wuti sarewul yamrowo lam hakundejo dum nafa fasane sabe kabaru lam hakundejo o ana jeeda e nule golleji talkurundu beedade dum dun numugul gouverneur en tawdeni kanye e menaka nyande sappo e jeena lewru zambiendu e kanye biltugol kabaru hejaabe lay fedde CSA nde fedde haywato golleji talkurundu kabaru ndeno o dun yari yeso sabi nokkuji do habotobe hibbe be dakete ana wundi e mahede di timmandun fay boyata gollirde mokdi dun joyinam de fawato gollidel hakune mangal pade be e habotobe hibbe be
activité de patrouille mixte
wono ne wakkati jono golleji di minisma wonde e gollude le saha leedi meede ni le ngallure tumbutunde be kollitiide be gondi e lawa ton wakkati jono wotnaabe gombe tombe be ngadi landol do bawde minisma de kaadata le majjundube kollitir saaje wattu jono wala fu ko be ji hono ko nayiri bangal jam e deejer le ngallure tumbutunde sa bami fa yalti e mudum kede kanko no docteur Ablaye Touré yo jokko do wono conseil régional to tumbuto ko haalido do foccitaamu Muhammadu Sama Seku
le véhicule de patrouille la mission
nyande fufka mangal pat minisma be anan jilto le ngalure nde ka dum hadali nguyka mobilaji fayle yontere jabbinde ambulance hopital o wujama le dende abaraju yoni ko be yewta sifa golleji mabbe di ne yiya fuf be jilto le ngalure nde ka dum nafali dum hadali nguyka do lawi di dum hadali dum sutali le ngalure tumbutunu nafa sifa nde nagu mabbe joni o kay mata ka tafun faso be ngado dum cagal ngallu o fadde mabbe hedari tan der hen wattu fuf yimbe la na ciute do lawul bundam ka fayde wotere mangal pade be jahali martode kumpa mabbe miden mila wiide yittugol mabbe ngul waltita hakile jama o fi rewtu dum hadali bonandaji le ngalure nde yeye fuf no do inta hakillaaji yimbe le
wakkati jono do wono kambe mahobe be no dirta entrepreneur en gombe le saha leedi meden diibe kolliti metti mabbe fode e laamobe kolliti do won saaje e laamo hono maadiji mududi nabata le saha leedi ni fu hokkataake hono yimbe le gombe tombe sakko be kebano be jirwinira hono golleji mabbe gondi tondi wakkati jono be ngadi noddango fode e laamobe bi fa jeewa yalla hono kebbe mabbe de kaani yardo to caggal ko tiida laydi ngaton ko sina jeewa kambe du so bami fa golleji din gaddama to yimbe le gombe tombe be dokke di do golleji be golla kede kanko no dirta Mohamed Lamine Touré kanko no horeje dum won entrepreneur ngabe gombe leedi meedi ko haalido hen do foccitaango Muhammadu Sama Seku.
Les entrepreneurs après la
entrepreneur en gawo ana kandi e marché ngaji ngardi sababu tidallaji leedi mendi ka fay hunde min kebali beta alla pindo fuf dayan do min diti kokoji iminadi ha minan entrepreneur en région gawo be kay ngala hen ngi dum lati sababu jati min jalti majaade labi kewdi ka fay hunde dum nafali won bibbe min baylita sifa maja amen de min baylitti de min neldi fay ministre o talkuru ka o jabaaki fa hande ko buri tamdere chapade jitti e didi entreprise ngodi le région gawo so goto woni kokkado marché nokuji joy ma sappo tawne kedi be gontun dum famata ko wana entreprise mbe fu wasi marché ka hebube be inde marché hokka sabu nokuji goddudi fasanne woni ko be kalfina tawne dele ko kokka ko ana fandi sifa hono ni wala ko be ndokka sabu dum wawa gollede
Union européenne et Royaume-Uni ngoni fabotobe studio tamani
sekrabe njejjeerolun ne les réseaux ngaji di wakkati jono en puddira don li lamu kay o le communauté de sere jamobe ko li tiwi wakkati jono sa jeeyo golle jano gondi e golle to faabe jeyal hono be kani faabira to keberobe dido golleji puddi to kenye do hani watto ko yaata lebbi jena gal musaaji ko anni watte le hen ko an yafa e millionji jena e sefa le majjo gondube faaba dido golle don baale halana ne gondo to de kokkindiri juude union européenne danemark suède suisse kanye e leedi canada se muta ngardan faado kuchala do ko yaata yimbe le chapande nayo do no huminibe kabaru jande wobbe le laamu kuchala holitaabe wakkati jono kambe gondi e famminede no be kan nangido jawlele kambe watte le jande to laamu kuchal to koni faana mudun do wakkati jono fa beede ande be do yimbe lannibe o do golle academy gondo to kuchala to kanyun yobi dido gal musaaji fu wakkati jono be kollitiwi duddi do golle jan kan yoppe an kan jukite to ko yaata balde joyi se muta ngara timmi ne faado gawo do be di mobilaji kan di wadde lugo golle sa halle leydi meɗen ɗiɗi ɗo mobilaji jottiki to gawo to ko yata mobilaji capanɗe nayyi e goho kanko lieutenant colonel Samba Lah Sidy Bé o holli tadede kanko ardi ɗiɗo mobilaji fa ɗi jottoyi toon micciteɗe wiide ɗum won luggo gongol dana watta le kaldal e kawral ngal nongal hani teɓirede le leydi meɗen ɗi sikiraɓe ɗo katte ñalawma hande kabaruji meɗen ɗi hollitidi wi takkedde heɗaɗo e seeɗa honno andirɗon no yewtere meɗen nde ana woodi.